Ay, 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 ay. Kukasim. Nateye moyo irani njira gasim. Singaro bobo bona shatu buzima. Ichizi nga chirira chizuri sima. Kuboni nga jina nyinya kwa rugu haru rinziru. Kukasima. 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 Nari narabaye mwana wa kugasima aho navukaga macomoka hakibona afite amasomo mudege nuko zarura sinje wahise mizinzira zimibereho aho nitizi kofi yabadigo ndebemo inganji yabuzu kudumva nago byavamo kazunga tahanye ndamubwo twese duweho nirirwa nsaba imana igihe kimwihuwemo muneri wacu udagatsindwa na nyagasani umbonye ukunutsa nabyo bikantera isoni nadose igihe kimwe twaravuye mu nkoni badaseka badatemba gaduti nuko di umusanjaro tarya cyahe byo kajya kirere nari ndimo cyarabaye umukara twarakwamiye inakukabaraza nuziyebe azaza vuba kandi azaza nateye moyo irani njira gasima singaro bobo bona shatse ubuzima ikizinga kirira kizuri sima kubona inganji na nyinya kwa rugu haru rinziru kugasima 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 haduteraga gahinda navuye muhira ngeze inahango ndinega ikizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igigomora sinari nanze matera suko navutse buheta nafashe umwanzuro w'ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umuheta nubunaza amaze akanatirutire kareka nifata umwanzuro bamwatsa isamburo niko guhiga amagisha mbacaka ifunguro intambwe nambuda inkono hanze namura nkakwepe imijugujugu
mugifate ngicyo sa
umusanjaro tarya cyahe byo kajya kirere nari ndimo cyarabaye umukara twarakwamiye inakukabaraza nuziyebe azaza vuba kandi azaza nateye moyo irani njira gasima singaro bobo bona shatse ubuzima ikizinga kirira kizuri sima kubona inganji na nyinya kwa rugu haru rinziru kugasima 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 kugasima